waliona simbe menyeshea wakadhani ya nipaka ya nyumba. Ngao wakamangwa dharura, saizi wamekaa kwa ambulance. Gali ya upuzi, nani ya amuki, hali maututi, yani kwa ufupi. Ukija vibaya unaweza fanyiwa ujuzi, ey. Kodi ni tight, juu ya phone all night. Mina kaka M everyday tupo side, tukibonga mikakati. Suti za Versace na Kaplan's bossy. Huko jiongozi, smelling all saucy, neck is on frosty. Na kumbuka siku zenye mtosi luaga costly. Dona kula sushi, what it gon' cost me? Kwa gana ndikia beats na unenge, neza tell Jonas fit na uzembe. Sijadishi tangu siza ni jenge, kison kajipikisha kwa riku kwa madebe. Sezi ni nangiri nich kwa mpepe ya bandol, singine kwenye jeans kuna venye. Siezi ngojama bitch wa nipende, nyenze kunyonyo na malich na mamende. Excuse my friend, tendency to lose my sense. Niko jua kama pena mpengo, deduce my sense. Let me introduce myself, pay me one. Excuse my friend, tendency to lose my sense. Niko jua kama pena mpengo, deduce my sense. Let me introduce myself, pay me one. Very sick na najome checky symptoms. Mindo reason ama rapa wana sim soft. Dennis fit nanya whip niki respond. Na receipt wakisip pale inbox. Check it is too. Kiza mblena akibonga juu ya hip hop. Ni the audacity kuneka na mawana BMC. Omi develop personality kwa TikTok. Fast T tip it off, it's Christoph. Mita young queen still skill waga tip top. Nika change scene, industry waga switched off. FMC juu ya list ya ma hit song. Asa ni fit, tuwe make meal na ma energy drink. Mina watiaji, never in sync. Kutumia kili hakuna membership fee. Watu makatoon kama sasa mistreat. Excuse my friend, tendency to lose my sense. Niko jua kama pena mpengo, deduce my sense. Let me introduce myself, pay me one. Excuse my friend, tendency to lose my sense. Niko jua kama pena mpengo, deduce my sense. Let me introduce myself, pay me one. Taza rapa kona views over 10M. Ni bidii na consistency ya 10 men. Kona taka jani easy kuwa Ben 10. Hata mosponsu piga tizi kuji maintain. Too damn clean, move car queen. Nyungi za baridi mina flu vaccine. Mute mama tini na nadrul caffeine. Nani kama mimi tuko through that scene.
Introduce myself, pay me one. Kaka Empire is the lifestyle.